wamavimbi ya ima Uumi wove mune Wisa kama na iwe Yesu alinove Ukamano kupepa Mwite peshi naliakwe Pantu alitula yanga twaipusha mwishi naliakwa konfwa Tangwa mavimbi ya ima Uumi wove mune Wisa kama na iwe Yesu alinove Kukamano kupepa Mwike peshi naliakwe Pantu alitula yanga twaipusha mwishi naliakwa konfwa
Mwietwishika
Kukwino kwendo lenda No kulando lelanda Na yoyene mapalo Ayole sakupela Bambitava kwata Amoluta walanda Uleta shafye Infumule saove Ubunonshi wabambi Kwesho kupungwa Nyavo nishita yavo Lesa aliva pala Na iwe tekanya Inshita yove ikafika Winashiwa Na mapepo yove
Witwishika
Amapepo yove Tekela
Inashiwa Inashiwa Isa
Wetwishika
Amapepo
yome Tekela
Tekela
Inashiwa
CK Music Promos.com